Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle yigama lenkosi uJesu Kristu wasenasiphinde sibonge nakumphathi ohlelo ukusibusa ke ngaleli thuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, ake simbonge uNkulunkulu ngaleli thuba asiboleka lona. Elethu lenkosi silisebenzise ngendlela efanele ngoba iBhayibheli lithi izinsuku zimbi. Ngakho ke uma sithola ithuba mlaleli kumele silisebenzise ikakhulukazi ekuzakheni ngezwi likaNkulunkulu ekubonisaneni ngezwi likaNkulunkulu. Ungabe lidebesela ithuba elifana naleli mlaleli uNkulunkulu akuboleke lona. Ake sifunde ke izwi lenkosi laphayana encwadini yezaka chapter 25 bese ke sifunda ke uverse 19. Yona ke ifundeka kanje: ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyeleleyo. Mlaleli, bonke abantu baziveza kwabantu abathembekile. Sesinalo umkhuba even naseyincekwini zikaNkulunkulu siziveza njengabantu abathembekile ebantwini. Bese izwi lenkosi lichaza lamazwi ukuthi kukhona bambatha isikhumba semvu kanti phakathi kwabo kuyizimpisi ezihahayo. Mlaleli, siphila ensukwini lapho abantwana bakaNkulunkulu sebadidekile abaningi. Bese izwi lenkosi lithi kukhona labo abafana namaphepha nje athathwa imimoya ayimiksele aphinde eyithathe futhi ayimiksele. Sebanjalo ke abantwana bakaNkulunkulu kule insuku esiphila kuzona ngenxa yabantu abaziveza kwabantu abathembekile kanti abathembekile. Izwi likaNkulunkulu lana ku Proverbs chapter 25 verse 19 lilithi ke, ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olenyelelayo. Kunzima namhlanje mlaleli ukwethemba naloyo osophatha iBhayibheli ngoba angeke usazi ukuthi inhloso yakhe yini. Mlaleli, ekubalulekile kulensuku esiphila kuzona ilokhu ukuthi izwi lenkosi lithi nizobabona ngezithelo. Mlaleli, ngakho ke thina sigijimela lokho abakushoyo, sigijime ngakho, kepha singabheki izithelo. Mlaleli, ngoba uma utshala imbewu mlaleli, ulinda izithelo ezizovezwa yile mbewu ukuze udle. Ngakho ke nathi kule insuku esiphila kuzo, asibezwe labo mlaleli abakhulumayo, kepha ke silinde izithelo, singathathwa nje imimoya, ngoba sizogijima nabo kusasa uma sesibona okuphakathi kwabo siphinde siphume futhi silinde ke abanye abazovela njengabo futhi siphinde sigijime nabo futhi ngokunjalo. Ngakho ke sizofaniswa ke namaphepha mlaleli athathwa umoya. Uma umoya uvela entshonalanga uvela thathu phonseleni empumalanga, uma fika empumalanga thathe umoya futhi umoya uphonseleni. Kanjalo nje mlaleli, sigcina sesingasazi, sigcina sesididekile ngenxa yabantu abangathembekile mlaleli. Ngoba izwi lenkosi lithi ke ukumethemba umuntu onjalo ngesikhathi sokuhlupheka mlaleli uba senkingeni enkulu kabi ngenxa ukuthi ke uthembe umuntu ongathembeki. Kepha ke izwi lenkosi lona liyasixwayisa ngaso sonke isikhathi ukuthi sizobabona ngezithelo. Kwesinye isikhathi ke mlaleli, izwi lenkosi lize lithi abantu bafike bethi uJehova uthi, bafike bethi umoya uthi, kepha iBhayibheli limile lapho mlaleli uma lithi uma lokho kungenzeki yazi kamhlophe ukuthi akuyena uJehova okhulumile kubona. Akuona umoya kaNkulunkulu okhulumile kubo. Kungako izwi leNkosi liyasibonisa ngempela ukuthi ke kumele sihlole imimoya. IBhayibheli lithi ke hlolani imimoya mlaleli. Ngokuba yonke imimoya efikayo ifika inikeza abantu ithemba ngoba bayazi ukuthi mlaleli si desperate. Bese bafika ke nalelo themba le. Ekugcineni mlaleli abantu benkosi bagcina sebasenkingeni enkulu bese la izwi lenkosi lithi ke ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo eliphukileyo nonyawo olwenyelelayo mlaleli okoqala izwi lenkosi lithi ke yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu Ngakho ke isiprofeto esingahambi ngemibhalo kwinkinga enkulu mlaleli isiprofeto esingasupportwa yizwi likaNkulunkulu ngokuba abanye bethu size sisho la mazwi sithi uJesu wathi sizokwenza imangaliso ezinkulu ezindlula nalezi yena azenze ngakho ke imangaliso engizenzayo mina ke azikho la eBhayibhelini kodwa iBhayibheli lithi ke imibhalo yonke iphefumulele uNkulunkulu Ngakho ke isiprofeti uma singasekwa yizwi likaNkulunkulu leso siprofeto mlaleli akumelanga usilandele akumelanga usigcine ngoba izwi lenkosi yakhumbula ukuthi kukhona lapho apostle Paul bafike bashumayela khona iBhayibheli lithi ke kuleyo ndawo leyo abazange babaphikise kepha izwi lenkosi lithi ke bahamba bohlala phansi bahlola imibhalo ukuze babone ngempela ukuthi lokho abapostle Paul abakushoyo kuyangezwi likaNkulunkulu na ngakho ke thina ke namhlanje asilazi izwi lenkosi asihlole izwi lenkosi sithatha nanoma yini mlalele le esitshelwa yona singahlali phansi sihlole imibhalo bese izwi lenkosi lithi ke ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo eliphukileyo nonyawo olwenyelelayo ngakho ke mlaleli izwi lenkosi lithi ke sibohlola imibhalo sibahlole even nalabo mlaleli abasoholayo ngoba izwi lenkosi lithi ke impumputhe uma ihola enye impumputhe iwela eweni Ngakho ke uma sizoholo umuntu ongalazi izwi lenkosi uma sizoholo umuntu ongenandaba nezwi lenkosi alisebenzise ngendlela leyo efisa ukuzuzela yena mlaleli ngakho ke sigcina sibe senkingeni manje la izwi lenkosi lithi ke ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyelelayo Aphela ke mlaleli ukuthi uyaligcina yini izwi lenkosi nawe mshumayeli umpostle Paul usho la masithi ke ngikhulekeleni ukuze nami ngosuku lokugcina ngingabi ngolahliwayo mlaleli kunamazi umpostle Paul futhi awashoyo athi kukhona abashumayela izwi laNkulunkulu ngombango kukhona abashumayela izwi laNkulunkulu ngenxa yezisu zabo Kukhona abashumayela izwi laNkulunkulu ngenxa yipride mlaleli. Kepha ke umpostle Paul uthi ke thina asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Ngamagama kumele senze lokho okushiwo yizwi likaNkulunkulu. Ukuze mlaleli sigcine izwi lenkosi ukuze kosuku lokugcina singabi ngobokwaliwa. Mlaleli, ziningi ingane kwane esimamelayo kule insuku esiphila kuzona. Kule insubu nje bese kuthiwa ke uJesu yeza nge-23 nange-24 nizobana ngobumnyama umuntu aze abe nesibini sokusho ukuthi uJesu ukhulumisene naye athi uzobuya ngezi-23 nange-24 kuba khona mlaleli sezindlulile lezo insuku bese uyazibuza ukuthi madoda lo muntu waze baba nesibinde singakho waze baba na that confidence mlaleli yokukhuluma into efana la bese izwi lenkosi lithi ke masingaliphathi ngeze igama lika Jehova ngoba uNkulunkulu akasoze amyeke oliphatha ngeze igama lakhe ngakho ke mlaleli asihloleni imimoya Ngoba abanye baze bakuthembisa ukuthi hey wena usolume kaNkuluNkulu, hey wena kwase kwacima. IBhayibheli liyasinikezela lelo right la ukuthi sohlole umoya kaNkuluNkulu. Uma kungasiwona mlaleli, nanoma ungashumayela ujuluke wenzeni, kepha uma kungasumoya kaNkuluNkulu, abantwana bakaNkuluNkulu akumelanga mlaleli bawulandele lo moya. Ngakho la iBhayibheli bese lithi ke ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyelelayo. Ngakho ke avoid mlaleli ukwethemba ombuluzayo, ngoba ngosuku lokuhlupheka uzoba senkingeni. Ngenxa yesikhathi ake ngithathe le ntambo ngiphinisele kumphathi wohlelo. Mphathi wohlelo, intambo kwezakho, baba yilapha ekhaya mlaleli.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.